Ibingelela bali mngi namngela esiqhepheni sethu sokuqala sengethi yango September kungumandulo onyokeni esikuwo u-2024. Le ngethi namakhasi ayishumi nanye nezindatshana ngezihloko eziyisithupha ezizolekelela umlimi ekulimeni kwakhe. Ikhasi lokuqala kuya kwelesibili osihloko sithi amasu asemqoka ukulima okunenqubekela phambili. Ibhalwe nguThulani Masondo, ungumphathi wabeluleki babalimi abalima ngokuncane nalabo abathola umhlaba ngohlelo lomnyango wezolimo okubuyisela kwemihlaba. Ifundeka kanje. Izingaba nkulu ingabe isazeke kabalimi. Ngiyazi inyanga ezintathu ezedlule kusukela kuNhlangulana kuJune kuya kuNcwaba kuAugust bezinzima kakhulu kubalimi ngenxa yemililo. Ukhala kusasizi manje isikhathi sokuthi sisebenze nesisele nakho. Ukuze ngokuzaya abalimi bazame ubhekana nesimo esifana nalesi, nakho okubalulekile okumele bakwenze. Uma umoba omfishane ungeke ugayeke, uma umoba omfishane kakhulu futhi kungekho ugoqo olubonakalayo, uyeke uzohluma kwisinde. Uma umoba osunalo ugoqo kodwa umufishane ungeke uthumeleke esigayweni, kumele uhlahlelwe phansi bese uphathwa njengehlumela. Uma ngabe ubusufake umanyolo umoba omncane, thatha isampula lamaqabunga uma usuphinde wakhula, kubheka ukuthi yimiphi imisoco kumele uyengeze. Uzowugawula kanjani? Izindawo ezinkulu ezinomoba oshile ongeke uthunyelwe esigayweni zingasikwa kusetshenziswa i-mulcher. Uma ingekho i-mulcher, ukugawula ngesandla nakho kulungile. Ungasebenzisa i-dry mower kodwa imimese yayo kumele ibe bukhali. Imimese ebuthuntu ingahlakaza isinde. Amahlumela angabe esaba mahle. Qaphela mlimi. Umbasha ungabhebhetheka uma kusetshenziswa lamathuluzi awahlanzwe. Umoba onezingoqo ezingagayeka. Uhlahle uthumele esigayweni ngokushesha. Umoba oshile onezingoqo ezingagayeka ungahlahliwe washiwa umile kuze kube isizini ezayo uzoholela kwihlumela elilandelayo elingelihle. Leso sitshalo sizobe sinezingoqo ezindala ezifile okuzoba nomthelela omubi kubuhle bomoba. Ukuwohloka. Umoba oshile wagawulwa ngokushesha uwohloka ngokushesha okukhulu. Kulahleka amaphesenti ARV okungenani abalelwa ku-1 kuya ku-2 ngosuku. Kodwa umoba oshile washiwa umile uwohloka kakhulu kunalokho. Awugawulwe ngokushesha. Qala ngomoba ovuthiwe kunawo wonke ulandele ngomoba omncane. Uma ngabe insimu enomoba omncane inesihlaba, hala itashi nezingoqo ezimfishane wenze olayini emva kokugawula bese uyawushisa. Uma ngabe isihlava besingeyona inkinga, umoba ungakashi ungawushisi okwesibili, kodwa cela abakwaphendi bazokuhlolela insimu uma umoba usukhulile ukuthi waba nezingoqo ezincane. Ukungenzi usungenza isinqumo ngokufutha noma usuthole imiphumela yokuhlola. Okubalulekile, umoba oshile mawugawulwe ngokushesha noma ngabe akuye esigayweni somoba. Ukuwushiya umile kuzoholela kumahlumela angemahle. Mase siya kwamasu asemqoka sibheka umandulo kuSeptemba. Qala ukufaka isikhuthazo emasimini asehlahliwe. Faka izibulala khula ezivimba ukukhula isikhathi eside. Qala ukutshala kwakho kwasinto sahlobo. Mese uhlola amasimu nohlobo lomoba oluzwelayo kwisifo esiwumba kwi-smart. Bese ukhipha izixhanti esezihlaselekile. Mase siya kumfumfo ku-Okthoba. Futha ngophoyizeni umoba omdala kulawo masimu azotshalwa ngohlelo lokutshala olungalimanga kuyi-minimum till. Hlola amasimu abefakwe izibulala khula ngenyanga edlule ukuthi ukhula lufa kahle yini. Qala ukutshala kwakho kwasehlobo ngokugcwele. Bheka amasimu anokhulo oluyinkinga bese ulwa nalo. Qhubeka nokuhlola amasimu anohlobo lomoba oluzwelayo kwisifo esiwumbo kuyi-smart bese ukhipha izixhanti esezihlaselekile. Maphakathi nezwe qala ukufaka umanyolo. uma sesiya kulwezi okuNovemba futhi ngophoyizeni umoba omdala kulawo masimu azotshalwa ngohlelo lokutshala ungalimanga okuyi-minimum till. Hlola amasimu anohlobo lomoba oluzwelayo kwizifo, isiwumba okuyi-smut kanye nomabalabala okuyi-mosaic bese ukhipha izichanti esezihlaselekile. Ezindaweni ezinenkinga yesifo umabalabala ungalokothi utshale kusukela ekuqaleni kukaLwezi okuNovemba kuye ekuqaleni kukaNhlolanja okuFebhuwari. Kunda noma usika amabhande nonqenqema. Bese siya kuzibandlela okuDisemba. Bheka ukhula olungafanga noma oluqubuke ngemva kamuva emasimini bese ulwa nalo. Kanjalo nalolu oluyinkinga. Hlola ukuthi umoba omdala obufuthiwe usha noma ufa kahle ngaphambi kokuthi abasebenzi baye emaholidini kancibijana. Phothula ukutshala kwakho maphakathi nenyanga. Hlola amasimu nohlobo lomoba oludlulayo kwisifo esiwumbo kuyi-smut nomabalabala kuyi-mosaic bese ukhipha izichanti esezihlaselekile. Qhubeka nokulwa nokhula oluyinkinga. Umlimi angakhohlwa ukuzitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngezincomo ngezinhlobo zomoba. Ngiyabonga.